Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ndichecheki maposka mtoto wa blue. Anajirun fako sina taku. Anafanya na mfoto niko sort like two. Kanibana kama lesi za shoe. Tunde form japo kidali na mbao. Chrome zime chrome japo na kunyo kibao. Zika tushika kila style ki wow. Na kama zime jipa kama wow, kama wow. Na kanadonda kama wow, kama wow. Nikajisonda kama wow, kama wow. Nina mabunda kama wow, kama wow. Sizi mironda kama wow, kama wow. Next day ni long katra. Njebe leo tunafika tau. Club itaja kama mbogi ya rao. VIP juu tumefika fao. Juu umepika wananipa tuma wow. Tumekafunga so tunafika tau. Hakuna nama sinagwana karao. Tumewezesha siku tumefika nao. Na kama zitashika ruka nao, ruka nao. Nikishikwa ruka nao, ruka nao. Kesho bili tena tukutane tau. Chaba nishika nama story kibao. Tijana zilikuwa zimeshika. Nima rege rege napenda Afrika. Nikashikwa korika itika. Na kama kutolewa na msipa amejipa. Siku mipichwa, sicho kore pipa. Na feel fine kama boss analipa. Na ngara drum na maja kwa za zipa. Air Force in case na kuwa creeper. What the girl nina bikini. She come in a me and she am a Doberman. What the girl nina bikini. She come in a me and she am a Doberman. Na sasa back it up, back it up, back it up girl. Shake it down, shake it down, shake it down girl. Give me that, give me that, give me that girl. I like that, I like that girl. Ameni na isezi amini. Ama ningwai ime come over me. Ameni na isezi amini. Ama ningwai ime come over me. Na sasa back it up, back it up, back it up girl. Shake it down, shake it down, shake it down girl. Give me that, give me that, give me that girl. I like that, I like that girl. Yeah, yeah. When you talk, baby talk to the boss. Kama wow, kama wow. Ngovo dust it now. Akuna haga mezi sunda kwa dera. Very fast mapema six dominatema. Nasema nanipenda bikini ndo napenda. Kanipo kwa surrender figure fine napenda. Ukweli nisha sema sirudi nyuma tena. Na jemeri mela kam tuvute bela. Na usisa ulela nataka kumteka. Izo nyasi na feka uwezi kuboeka. Na dekini manjeka tumibonda kucheka. Ni kutafuta pesa badai kuwatesa. Kinena kuna sex kasi pendi kuteseka. Na sako mteja na vile nampenda. Check the girl sana taka kunimeza. Sijui kulegeza X-way tembeza. Maduya nazimeza. Mechi minacheza kanitamu teleza. Mshua shikemeza na vile mezibeba. Na kaa kuzimeza. Cheki madam, anakam, anataka vitu tam. Ana boss, tukingama mejibeba kama drum. Ni drum number one, si mtaro kama damo chani city. Tuking down, nataka ni perform, nikitizi ni kwa thumb.
What the girl nina bikini, she come in a me and she am a Doberman. What the girl nina bikini, she come in a me and she am a Doberman.
Na sasa back it up, back it up, back it up girl. Shake it down, shake it down, shake it down girl. Give me that, give me that, give me that girl. I like that, I like that girl. Ni seat vibe, tunakuni nyakatel supa na zungu shaki unakipatel niko lock kwa ni umeniweka sel kongesha mzinga kama bell niko na rahel niko wet well stammer spell soft gel zungu shaki unoni kama ako honi wanabonga sana nika wakuoni sima kwanza tenje falani mfoni sai meraruka na sishoni fuck teramos baby niko pekisa niko makosmos yes my miss ni dare dare yes baby na si please sikisha bado we ni ma miss na si please mauna dai kwa free vipyo nimeona na dai kwa free vipyo nimeona na dai kwa free bado sijaona na dai kwa free mauna dai kwa free vipyo nimeona na dai kwa free vipyo nimeona na dai kwa free bado sijaona na dai kwa free ameni na isezi amini ama ningwai ime come over me ameni na isezi amini ama ningwai ime come over me na sasa bakito 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 girl shake it down shake it down shake it down girl give me that give me that give me that girl I like that girl yeah yeah
what the girl nina bikini she come in a me and she am a Doberman what the girl nina bikini she come in a me and she am a Doberman
na sasa bakito 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 girl shake it down shake it down shake it down girl give me that give me that give me that girl I like that girl
ameni na isezi amini ama ningwai ime come over me ameni na isezi amini ama ningwai ime come over me
na sasa bakito 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 girl shake it down shake it down shake it down girl give me that give me that give me that girl I like that girl yeah, yeah.